amasa gutala
yeah
usa na ugwa
get fresh
mungi wo busa
dani muji rock and roll on the bed. Chongamba, chimori kumeza, my sweet baby si, yego kwangeze kwe marie biro woso, bako chongamba, chimori kumeza, my sweet baby si, yego kwangeze kwe marie biro woso.
Rock your bitch it.